kuwa mengi oparesa. Ninge kupeleka Itali, tukaishi huko ni kupe gorofa. Oh, baby nge kuaga kibopa. Nikonge vya duniani mama, manake kuibiwa na ogopa. Oh, mwenzo najua kupenda. Uchunge moyo wangu, uvumilivu sina. Basi ahidi kunitunza. Kama mtoto nidekeze kwa maneno kinifunza. Nikisema mgongo aniwasha, baby naomba nikune. Nikisema joto la nichosha, baby naomba nipepe. Nikisema mgongo aniwasha, baby naomba nikune. Nikisema joto la nichosha, baby naomba nipepe. Nena tena
najua tunaivana, minawe tunapenda, minawe takoma tukioana.
Usijefanya nkajamini, unizamishe penzini unitelekeze. Oh baby, amani nakosa. Muda mwingine napata shida, unaposema baby tutoke. Na ukitinga unanoga sana, unapendeza kuliko wote.
Tumbola nsokota, sokota, mawazo sokota, sokota,
naumia mwanzako. Nikisema mgongo aniwasha, baby naomba nikune. Nikisema joto la nichosha, baby naomba nipepe. Nikisema mgongo aniwasha, baby naomba nikune. Nikisema joto la nichosha, baby naomba nipepe. Nena
tena. Sina juu watu.